Hey yo, Vibskill, Shocky Madison. Hola. Mashafunda na shamba ya salamu alaikum. Kawada nishapanga doba na yo boom boom. Nimbrasta tunta dedikasa dama jaini bom. Bado mimi kawaida na tesa ma bedroom. Najona ni seduce mone nini mina use. Meri jense ziku seti nogopa kukuluzi. Nishapieza pliko mamso koto. Jela yezi ni chief otaka niko tomato. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa.
Hi, nika amini helikopta delete. Misi da ingi chesa honey tie. Kopa shati mini tanka. Hawajui my yanks ni minale tanga. Kama moi kwa pesa niko kwa rizla. Bad boy nalisha wengi mapila spinda. Na bado mimi ni gazla. Kata waba nyonya shata sedu wata. Nipate pangani nikisaka majani. Leta kijani kublesha shamani. Hacheze vetu nikule komani. Niko se wazimu nishikwe na nini.
Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Sina juanga mina kuanga hasla. Papia mute songo nikifika kwa peta. Kani mbogi mirol na magazla. Na ikifika kamare mi number one gambler. Tunde roundi ni kupele Kenarien, nikusho mtaani mapedute pa my brain. Mbogi miuche na yezi toshe kwa train. Na wezi legalize abu bingwa zita swing. So, kanme tulie na kula mafitu zangu. Pankaribia kama wesi type yangu. Soti ya laani tashindaje dawa nguvu. Tena kani mbaya ulijuaje acha wivu. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa. Tuko madawa dawa 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 dawa. Hatuko sawa 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 sawa.